Another G-Short.
Yeah!
And I
bought for my data.
And I think in a Zimbia Pai. Hey, you M. Mr. Pinsari Pampamo. And I can't fuck. Kampala. Lisha Mapenda. I bomba ya maleta. I want to pop it in my way. Nireni tanga shaka. I wanna fi batala swamone po shaka. Mwaka mwenye njeba kafya ba makaka. Kemu nje isunga venga batson jaka. Bidongo na mkule. Lesa nantumaka vio baka kure. Mwaka mwenye nipo na mkopa peo. Chukulanda feshinga baga venga poke beoti. 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 Where I need that beoti. Yeah, yeah, yeah,
Zisa.
And I,
Zisa.
The way, Ine, Uko,
Zisa.
You, I need that belt.
Zisa.
The way, Ine, Uko,
Zisa.
Yo, I need that belt.
Hey,
belt.
Hey,
belt.
Wait, I need that belt.
Yeah, belt, it's dead, good, Ine. Nenafika mufila fe mutine. Kaviri shakini fika ne mwine. Nena zande we noti fe mula mwine. Kuri, Ine body tanga keke. I'm too sweet, choko chila pari keke. Leve kuna tinteke Tala pafeka upuba keba tifuseke Leka mbafumye kumukaka Itafta iti badaba wa makaka Kesho kongo pera juicy kuno fiaka Emu yandi ya kufuwa kuno fiaka Zika mukamba kao yo watila teka kwanga shaka Timfumo kuno wenga bena shaka Ya namba wanu kwawe kare na kashaka Swa imwele pia miloro pepo shaka Nireni tanga shaka Awana fibatala somone po shaka Mwapia mwenye njeba kafya ba makaka Kemu nje isunga venga batson jaka Bidongo na mkule Lesa nantumaka vio baka kure Mwapia mwenye nipo na mkopa peo Chukulanda feshinga baga venga poke peoti
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 Where I need that beauty. Yeah, yeah, yeah.
Zisa.
And I.
Zisa.
The way, Ine, Uko.
Zisa.
Yeah, where I need that belt.
Zwap.com